washisa lapha ekhona kwalumela enkabeni wavuvukela kule ndawo wangithinta kule ndawo washisa lapha ekhona kwalumela enkabeni wavuvukela kule ndawo wangithinta kule ndawo washisa lapha ekhona kwalumela enkabeni
Take it.